waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Laba kiis oo fayraska halista badan ee Nipa la yiraahdo ayaa laga xaqiijiyay gobolka West Bengal ee dalka Hindiya, waxaana la karantiilay ugu yaraan 190 qof. Fayraskan dilaacday ayaa wadamo badan oo Aasiya ku yaala ku kaliftay in ay xoojiyaan baaritaanka garoomada diyaaradaha si looga hortago faafitaanka cudurkan, kaas oo aan ilaa hadda loo haynin talaal ama daaweyn la cadeeyey. Khubaradana waxay sheegeen in inkastoo ay halista fayraskani sarreyso, dhimashadeeduna sarreyso, ayaan laakiin si fudud ugu kala gudbin dadka. Warbixintan oo ay Angelica Waite oo SBS ka tirsan inoo soo qortay ayaanu ku eegaynaa. Laba kiis oo fayraska halista leh ee Nipa la yiraahdo ayaa laga xaqiijiyay gobolka West Bengal ee dalka Hindiya intii ka dambeysay bishii December. Arrintan ayaa cabsi gelisay qaybo ka mid ah Aasiya, iyadoo oo wadamo ay ka mid yihiin Malaysia, Thailand iyo Nepal ay kordhiyeen baaritaanka garoomada diyaaradaha si looga hortago faafitaanka fayraska. Dr. Subarna Goswami oo ka tirsan cisbitaalka qaaxada ee magaalada Darjeeling ayaa sheegay in ay hay'adaha Hindiya wadaan raadinta baarista iyo karantiilidda dhammaan dadka lala xiriiriya kiisaskan la xaqiijiyay.
So far, only 2 patients have tested positive. The remaining contacts, around 190 to 200 of them, have been quarantined.
Ilaa hadda, kaliya 2 qof ayaa laga helay fayraska. Dadka kale ee laga shakiyay oo qiyaastii 190 ilaa 200 qof waa la karantiilay. Kuwa calaamadaha muujiyeena waa la baaray. Midkoodna lagama helin fayraska marka laga reebo 2 bukaan ee la xaqiijiyay, ayuu yiri. Fayraska Nipa waa cudur fayras oo aan sidaas u badnayn, inta badanna ka soo faafa xayawaan cudurka qaba, gaar ahaan fiidmeerta mirakulnoosha ah, kuna faafa dadka. Waxa aanu keeni karaa qandho iyo caabuq ama falcelin maskaxeed. Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay in heerka dhimashada cudurkani uu u dhexeeyo 4-7% inkastoo oo ay ku xiran tahay mugga nidaamka caafimaadka ee goobta laga helay. Dr. Goswami waxa uu sheegay in kiisaska la xaqiijiyay ee Hindiya ay walaac abuureen maadaama aanay fayrastani lahayn talaal ama daaweyn la cadeeyey.
The Nipah virus infection is very dangerous. There are 3 reasons for this. First, there's no cure for it.
Caabuqa fayraska Nipah waa mid aad u halis ah. Waxaa jira 3 sababood oo halis ka dhigaya. 1. Daawo ka haysa ma jirto. Hab kale oo loo daaweeyana ma jiro. 2. Talaal lagaga hortaga isna ma jiro. Iyo 3. Heerkeeda dhimashada oo sarreeya, ayuu yiri. Dr. Sayana Chakraporty oo khabiir ku ah cudurrada faafa kana tirsan cisbitaalka Manipal ee magaalada Kolkata ayaa sheegay in ay fayrastani ku faafi karto maskaxda, taasina ay tahay halis weyn.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into new.
Waxay ku bilaabantaa sidii qandho fayras oo caadi ah, qandho madax xanuun iyo jir xanuun guud ayay leedahay. Sidoo kale waxa ay keentaa qufac iyo cunno xanuun. Qufacuna wuxuu u gudbaa xaalado la mid ah tan sabab caabuqa. Neefsashada ayaa adkaata. Kadib infection-ku si tartiib ah ayuu maskaxda ugu fidaa, waxa uuna yareeyaa dareenka bukaan socodka. Ugu dambeyntiina bukaanku wuu miyir beelaa, ayuu yiri. Professor Paul Hunter oo ka tirsan Norwich Medical School ayaa sheegay in marka ay fayrasku maskaxda gaadho ay xaaladda caafimaadku si degdeg ah hoos ugu durduriso.
The thing that probably kills most is called encephalitis, which is an infection and a swelling of the brain. And
tan ugu badan ee dadka disha waa encephalitis oo ah infection iyo barar maskaxda ku dhaca. Marka ay encephalitis kugu dhacdana aad baad u xanuunsataa, qandho kulul ayaa kugu dhacda iyo madax xanuun ba'an, iftiinkuna wuu dhibaa indhahaaga, ayuu yiri. Inta badan dadka ka bogsada encephalitis si buuxda ayay uga soo kabtaan, laakiin WHO ayaa sheegtay in qiyaastii 20% dadka ka soo bogsada encephalitis ay ku reebto saameyn maskaxeed sida soo xidin iyo isbeddel dabeecadeed. dalka Malaysia ayaa markii ugu horeysay laga helay fayrastan sanadkii 1999kii. Tan iyo markaasna waxaa sanad walba dhacayay dilaacyo yaryar, inta badanna waxay ka dhacayeen ama ka dilaacayeen dalka Bangladesh, halka Hindiyana ay marmar uun ka soo muuqanayeen. Sida laga soo xigtay isbahaysi la yidhaahdo Epidemic Preparedness Innovations, muddadii u dhaxaysay 1999 ilaa Disembartii sanadkii ina dhaafay 2025, 750 kiis ayaa la diiwaan geliyey iyo 415 dhimashaa. Professor Hunter waxa uu leeyahay inkastoo fayrasku uu kala boodi karo laba qof, haddana sidaasoo uguma sahlana, waana sababta laga yaabo inay soo ifbaxyada cudurku u kooban yihiin.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission comes from fairly close contact, you know, typically when you're caring for somebody who's quite ill.
Halista ugu weyn ee faafitaanka qof ilaa qof waxa uu yimaadaa marka aad si dhow ula kulanto qof xanuunsan, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in aanay jirin cadeymo badan oo arrintan lagu salayn karo, ayuu yiri. Horaantii, Nipah waxa ay ku faaftay Malaysia, kiisaska badankoodana waxay ahaayeen dad xiriir toos ah la lahaa xayawaanka doofaarka oo qaba fayrasta, wixii intaa ka soo harana waxa ay saynisyahanadu qabaan in laga qaado nooc fiidmeer ah oo fayras sida ah. WHO waxa ay sheegeen in meesha aad loo tuhunsan yahay in fayrastan laga qaado ay tahay inuu qofku quuto midho, qudaar ama waxyaalaha laga sameeyo oo ay taabatay candhuufta ama kaadida fiidmeertaasi. Professor Hunter waxa uu leeyahay waxaa jira tallaabooyin feejignaan ah oo la qaadi karo.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and drinking food that might be contaminated by fruit bats.
Sida looga digtoonaado bilowga hore oo caabuqu waa in laga fogaado cuntooyinka iyo cabitaanada laga yaabo inay fiidmeer cudurka qabta wasakhaysay. Socdaalayaashana waxaa la gudboon inay ka taxadaraan waxa ay cunayaan oo aanay khudaarta cunin ilaa ay diirka ka fiiqaan, hana cabbin caano aan la karinin ama aan la kulaylinin si fayrastu uga dhimato, ayuu yiri. Inkasta oo aan weli la helin tallaal ama daaweyn la ansixiyey, ayaa haddana waxaa socdaad tijaabooyin ahaa tallaalo cusub oo ay ku jirto mid ay sameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Oxford University oo horay tallaal ugu sameeyey COVID-19. Professor Hunter waxa uu sheegay in inkastoo Nipah uu yahay fayras halisa oo dhimashadiisu sarreyso, ayaan ilaa hadda muuqan inay si fudud ugu kala gudbi karto dadka, taas oo ka dhigan in faafitaankiisa caalamiga ahi uu hadda yar yahay. Si kastaba ha ahaatee, muddada dheer ee u dhaxaysa marka uu qofku qaado fayrasta iyo marka ay ku kacdo awgeed ayay adag tahay, baa la yidhi, in la xakameeyo inay isaga gudubto xuduudaha.
It's about 1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult.
Muddada ay qaadato in calaamaduhu soo ifbaxaan waa 1 ilaa 2 toddobaad, mararka qaarna ka gaaban ama ka dheer. Inta aan ogahayna muddadii ugu dheereed waxay ahayd 45 maalmood, waana sababta ay u adag tahay in lagu xakameeyo eerboorada. Qofku isagoo fayrasta qaba oo aan ogeyn ayuu iskala socon karaa 2 toddobaad, ayuu yiri. Warbixintan oo ay Angelika Wait oo SBS ka tirsan inoo soo qortayna intaasay ku eeg tahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.